awday darta musooday muhubba awga muraqooday hadana maru ay kumadiixay ilgacal mugu ay kugu marimay absuuday darta musooday
Kama marmo, kama marme, mi dikta de hiri.